Fuck that hoe, nigga down, woo woo. Nigga down, woo woo.